nomkhosonkaga
uhlatshiwe
owaphunguka
Usukuyanje
Omkhosonkaga 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 Ashwelwe Owaphumuka
Simesimile wena othatha uJesu namhla nansi inhlanhla kunezinto zakho uSathana bezebile ebusuku sezibuyiselwe egameni likaJesu cela inceku kaNkulunkulu beyinye kuye ngaphambili ize sithandazela abazalwane munye onemthandazo ozosithandazela naye imphefumulo ngena buya mthaka baba ngena